sami ngwakamdluli zenzekileke izinto ku PSL ngempela sonto sobonela amaqembu enza kahle amanye izinto siphinde ziwabhethele kanjalo ngihambi ngedwa njengenjwayelo mesohlaziya zona ke ezemidlalo sami naye ke ubanele mfowethu hamba kanjani ngempela sonto
hey mfethu imidlalo ke ngempela sonto beyimuhle kakhulu sibonile abafana bebuya after international break ama team amaningi nje akukhombisile ukuthi cha alambile and ama team amaningi asekukhombisile ukuthi kwenzakalani mawubuka nje iqembu elifana ne Orlando Pirates selikwazi ukushaya iSuperSport kabili kulandelana ikhumbule phela beyibashayile futhi nawe iBayobab bakora amagola u2 ebeyijima ebeyibahlula kakhulu ngaphambilini sibonile futhi iqembu leMamelodi Sundowns lishaye nayo 4 goals yabona nje umdlalo ofana noThemba Zwane shaye hattrick Cape Town City ngala naye ashaye 3 goals so yeah even iqembu lifana neTTM likhombisile ukuthi alizile ukuzodlala la njengana wonke umuntu wayecabanga nje ukuthi hayi laba bazo edibalo nje kwiliga
ikhindwe mhlambe
yabona abo sibabonile nabo bekwazi ukuthi bewina imidlalo bagcine nama clean sheet so nje kuningi nje okwenzakalile ke kule impela sonto siphuma kuyona
sakhuluma ngazo impela sonto ke sibonile ke ezibhlungu ayipheli nakhona ebholeni ekwenzakele kulona kule impela sonto
hey mfethu indaba ezibhlungu kakhulu lezo nje sesizwile ukuthi umdlali defender le Mamelodi Sundowns bese lizayo joina yona iqembu lamaZulu anele ngcoce ukuthi ake baye baba nengozi yemoto ke khona KZN so kwaseke eseyadlula ke emhlabeni indaba ezibhlungu kakhulu ke lezo so yeah sithi umndeni nje wakangcoca ke kumele ukuqineke kulezi khathi lezi zobunzima hey mfethu ingozi kona ziyabathatha abadlali bebhola and sekukaningi if nje uyakhumbula emasontweni amabili edluli
yes
abadlali beCeltic bebesengozini yemoto na inhlanhla leyo ke bonaka abashonanga baye basinda nje ukuthi bayalimala kancane if siyakhumbula futhi bekikwa nama rumors athi uGift Matuba naye umgadlo Mamelodi Sundowns naye beke wazithola esengozini yemoto futhi naye kuyona le season le but naye wasinda ke make sure ke ngingazi ukuthi yayiqiniso kangakanani leyo kodwa koni ingozi nje ebadlaleni bebhola ziyenzeka ingozi yebo zenzeka nobuba kodwa ngathi cha sithanda ukubahlasela kakhulu abadlali bebhola
okay all right let's hit the target podcast this week Friday zeqala indaba lapha na Friday Maritzburg United idlala na SuperSport United
ay shubili I Maritzburg United ke siyayazi ke ngabo Fridays nje iqembu ejwayele ukuthi yenze kahle kakhulu but ke kulokho asazi ukuthi izokwenza kanjani sikhumbule phela iMaritzburg sidlala emidlalo emhlanu kule season yadliwa yonke imidlalo leyo and then lokho kwagcinene ekuthenini mobo Faruk Mkhadodi yabagcina sebethi cha ay ijaza ligcwala umoya kuyena uEric Tinkler ke basebese beyamxosha ke so asazi ukuthi ubani ozobe phethe la mhlawumbe kuzobe kuyena uDaron Buckley noma zakalani but kuningi okwenzakalayo kwi Maritzburg United sikhumbule phela assistant coach naye qala isizini uye wa resign washiya wathi cha ngeke nje asendlandu Daron Buckley mina indawo yami angisayiboni kahle washiya so kuningi okwenzakalayo kwiqembu la Maritzburg United and even kwi Biobab nje azange baze bawine ngisho umdlalo owodwa bagcina ukuwina ngoMatch so uyabona lokho kuyakutshela nje ukuthi iqembu selino 14 games singakaze liwine and selidliwe 7 games ilandelana so ku akuhambi kahle kwi Maritzburg United akuhambi kahle neza
okay SuperSport njengamanje ihleli laphana ku number 8 in Maritzburg ihleli ku number 16 ubona mhlambe kanjani lo mdlalo
ayi kunzima mfethu kuba nakiyona iSuperSport akuhambi kahle yebo ke akufani no Maritzburg izinto ezincane lapha nalapha ku SuperSport but nje indlela abadliwe ngayo Orlando Pirates yebo ke Pirates isefomini kulezi insuku kodwa nje SuperSport azange ikhombise nje leya fight ejwayele ukuthi isikhombise yona meyidlala even bedliwa ku semifinals iCeltic ababanga nayo nje leya into ukuthi thina si SuperSport because phela iSuperSport inaba badlali abasezingeni impela osipombule no Tebogo Mkwena nabolungu abadlali nje ngempela labo no Grobler ongathembela kubona ukuthi cha impela bangakwenzela izinto zenzeke but kulokhu nje akukwenzeki okwenza futhi ukuthi hey ngicabanga ukuthi naye uKaitano Tembo ife engabhekile kahle ngacisha landela othinkla naye azithole engasenalo iqembu mekuphela isizini
all right number 6 no number 7 badlala ngempela sonto and kulempela sonto siphuma kuyona basha ama draw bo two la ma team Golden Arrows izobidlala nayo ke lapha na ATS Galaxy uyibona nani mhlambe lomdlalo
ay amaqembu adlalayo othuke lawo yaba ngifuna uqamba manga lami ukuthi nje ufuna ukuhlala phansi uenjoy ikasi football yeyona into uzoyibona ke le yadlala iArrows abafana bakhona bayashesha na iTex Galaxy ungayithathi kancane badlala labafana ubacoachile uDan Dance lapha abafana badlalayo and banawo creams babonile even bedlala ngisho sine Swallows yebo igame yaphela ngo not not but badlala even against Chiefs igame yaphela ngo not not but abantu abadlalayo but hey nala Angiboni kahle. So uma kuwukuthi umuntu othanda ukugembola maybe ungasho ukuthi cha la under 2.5 goals because iArrows angiboni ikora amagoli amaningi kulo mdlalo. I Tex Galaxy sinama clean sheets awu 3 in 4 games. So iyakutshela lokho ukuthi defensively ba organized but futhi abakora amagoli amaningi phambili. Angicani masane goli elilodwa nje for kule season. So ungasho ukuthi lana nje under 2.5 goals ikona kongakufaka lokho ukubhejele nje futhi hayi ungasabi.
Barroca iyovakasha iyalaphana kwesikama Minzela isigodi against Orlando Pirates number 3 no number 4 ekhona.
Barroca iteam eqale kahle kakhulu, winner 2 games in a row. After that yasiya draw and then yasizithola isishawa iTTM nge lapho zange izidlale inhlobo. If ngiyakumbula iTTM kune goal nje lihle impela uRagale walukora kuqala umdlalo but onompempe bathi bekuyi offside. After sesibonisa lo motion kwase kuyabonakala ukuthi unompempe ngeke angathi akabonanga
kahle.
Wenza iphutha bokwakuyigolela li clear nje leliya. And then futhi iTTM yaphinde yathola ipenalty futhi uLamula waseyithatha ishaya phezulu kwebhali and then egcineni iTTM yasithola igoli ke kwasiyanqoba kumdlalo wayo neBarroca. So engizama ukuveza la ukuthi iqembu lifana neTTM was much better against iBarroca. So lokho kuyakutshela ukuthi uBarroca lokho kuqala kahle kwabo sekuyaqala manje kushona enzansi. Ke ngikhumbuza indlela iPolokwane City yaqala ngayo nayo last season, first 3 games yayi top of the table silindele ukukhulu kuyona but after that yazithola isiya kwi relegation and nayo ke Barroca if yakhumbula le season abanqoba ngayo iTelkom knockout beshaya yona Orlando Pirates kuyona bazodlala nayo la.
Yes.
Baze bahlala nje isikhathi eside impela beqhwakele phezulu baze bawina necup sathemba ukuthi hayi nobe Barroca kuloko ukukhona izosinikeza kona but kwase kuyaba baba complacent and then bashona izansi. So nalo nakuloko ke sibonile 2 games isikhulu sapho sesikhuluma ngokuthi league bangayiwina bangathini kanti you need to take one game at a time. So and that's something uzin power ke abeyenza ke ngimncoma kakhulu uzin power ever since afika ku Pirates ngicanda usahlulwe kabili nje kwi league sehlulwe
yes.
Chiefs ne Cape Town City but after that nje bona Orlando Pirates I consider amagoli amaningi and I going forward iyakora yebo kayikakora amagoli amaningi angasho ukuthi kanjani kwi league nje especially abakakora amagoli amaningi ngalendlela esingafuna ngayo but uyayibona i-team yakho ukuthi organized and bangichaza i-game ye-Super Sport ngisho ukuthi i-game ayiwina ebhentshini leya wafaka abadlali abafana noNkanyiso Zungu ngesidinaf wafaka noZuka manje yaqala i-Pirates yashintsha and then later on wazofaka noMabaso wafika wangena washaya igoli nayo yabo. So iyakutshela ukuthi coach usekwazi ngisho ukunderstand i-game lo and akekho dependent kwabadlali abafana noLodge noMango
yabo.
Kwesinye isikhathi phela bozothola ukuthi u-coach engenayo uMango noLodge bese zowenza ama excuse
ubana
but nje Pirates isaqhubeka nje isayile Pirates. So ngilindele likhulu kwi Pirates kule season. So lo mdlalo kanje ngicane bazonqoba nje kalula
bazonqoba ukukhumbula ukuthi ama game out 2 asebeyodlalela bawanqobile ama games kanti ke ama game now 4 olike siqalile abakahlulwa nomdlalo wodwa.
Yeah.
So uyabona nalo be win.
Hayi ngize cantu la kuzoba u 3 in a row nje bazowina but 3 in a row kwi league.
Three in a row. Sikhuluma ngale iqembu futhi eliphezulu nje manje ku PSL. Mamelo Sundowns idlala na Stellenbosch.
Ay Sundowns if you akhumbula after round 1 yashaya iChiefs ngo 3-0 siyahlala top of the table.
Yes.
Yabo. So namanje kisa top of the table and abantu manje ngibatshela sakudlala ukuthi yaze Sundowns ngaqopha umlando la ihlale from round 1 ize kuyovalwa phezulu ihleli phezulu and if yakhumbule Mamelodi Sundowns sidlale 4 games kule season beyingakazi concede up until i concede 3 against amaZulu ngesonto of which nakhona futhi I mean igoli lokuqala kwakuyiphutha nje lika Nasimento ethuphasela ugoalkeeper uzozithola sephasela uMajoro engambonanga wafika uMajoro washaya itepini igoli lesibili again uNasimento wenza ipenalty ehlengena sidingo nje and then lesithathu futhi na iSundowns have yalala nje kuyikhona khona ngisho umuntu oyedwa owazama ukuchallenge ibhola amaZulu asezithola ke eseshaya igoli lesithathu lapho but ngicandi inkinga nje Sundowns engazilungisa kalula bakora 4 against iMazulu
3 yes.
Against iKaizer Chiefs 2 against iCape Town City. So lokho kuyakutshela ke ngale Mamelodi Sundowns ukuthi cha impela phambili bayinkinga kangakanani. Erasmus uyakora, uShalulile uyakora, uZwane uyakora.
Uyabona
nje kuningi kusakhona nabadlali abafana noSerena basezabuya kusakhona noMabo abasezobuya futhi noVilakazi. So hey Sundowns cha i quality khona yonke lapha.
All right.
But bonge sang impressive Stellenbosch angifuna ukuhamba manga Stellenbosch ngicanti well coached last season bese bathathe kancane but kule season bayakhombisa abafana ukuthi no thina sizodlala la even last season nje phele sekubonakala ukuthi cha labantu bazodlala so akuzube igame elula ngaleyo ndlela but Sundowns inganqoba la ungasho nje ufake Pirates ufake ni Sundowns ukuthi hayi laba bayadlula
bayadlula hit the target podcast ke umuzwe wethu namhlanje ubona lo uthi uyayibona ni mamela Sundowns ihlala from day 1 phezulu yoziphele league
hayi mfethu abake basitshele bona abantu ekhaya ukuthi Sundowns ngempela ngempela ingakwazi ukuthi ihlale top of the table from game week 1 nje kuze kuyo close kuyiyona nje ehleli ihlezi phezulu
phezulu ihlale le nje
hayi ngakwenza after so win ama league out 3
yes.
in a row I mean you have every right to believe ukuthi cha singahamba la insibonile Kaizer Chiefs last year yahlala very early yaze yayilahla ngo 45 minutes ukugcina so engizama ukuveza la ukuthi into ekanjalo ukuthi uhlale early phezulu kuze kuyovalwa iyinto engingamele siyithathe kancane into engenzeka
alright amaZulu athengile abadlali abaningi le season esibonile ukuthi badlale kahle against Sundowns noma behlule egcineni but bakwazi ukukora amagoli amathathu but this time around bazovashelwa yona e Cape Town City ubona nehlabi lomdlalo
hey amaZulu ngiyacabanga ukuthi alimele kakhulu I mean uanele ngcwecu bezofika bomdlali ngempela obezofika wa address ama problems ku emuva and ube umdlali njengangisho kakhulu ukuthi yabona ngele signing right mo sokwazela ukuthi usayine abantu abafana no Luvuyo Memela no Augustine Mlenga going forward nganti lapho so covered because already kusakhona no Majoro kusakhona no Sithebe yabo so abantu aba right labo going forward and kusazobuya no Shabalala futhi nalo experience leyo bazoyidinga nabo e grounding so mosozolanda umuntu ofana no Ngcoca ke manje kusakhona no Thepo Masilela at least ke manje i defense yakho iyaba naye experience ngisho sodlala ngabafana abancane othembela sikhakhani bayakwazi ukuthi bancele ulwazi kubona o anele ngcoca
nobani
so ingakho ngisho nje ukuthi hey bazofila ngathi balahlekele kakhulu even though umuntu bengathi hayi kodwa bengakazi adlale ngisho igame eyodwa nje but hey abeza fika nakho umdlali lo
kakhulu
sibonile nama message from o Thibaut Courtois o Kevin De Bruyne yabo umdlali osedlale ngisho nabadlali abakhulu so amaZulu ngicantike lokho nje hey kubalimazile bese bethole umdlali ngempela ngokwami bebezothola umdlali la but ya impilo ke iyaqhubeka basakhona abafana abazodlala lapha babona othembela sikhakhani against Cape Town City amaZulu ngwabonila nako ukuvuza lapha emova amaphutha nje ngwabonile kombatha khona ukungahlangani obekukhona phakathi kwe defense yamaZulu no goalkeeper khona nje labengahlangani khona ama goal nabo ba concedile bekwa ama errors amancane but yeah Cape Town City nayo going forward ing impressile ishaya amagoli against Bloemfontein Celtic
four goals
yabo yeah, yes. No data besha ama bracing impressile because bengikhala ngalokho ukuthi Cape Town City going forward after belahlekelwe abadlali abafana no Erasmus no Mthembu bangathi bazostrugglisha but it seems like lo coach lo Moyan Oderekere kuyitholile system ezokwenza ukuthi labafana bekore so asithembe ukuthi lokho kuzaqhubeka and if izinto zenzeke ngalendlela kwenzeke ngayo last weekend shuthi lo mdlalo lo cha izoba enye goal fest futhi
so benyithi angikuvalele khonini kulo mdlalo ni Cape Town City got 4 goals
yeah
amaZulu kule weekend siphumekene e consider 4 goals ya got 3 goals
yeyibona
uyibona manje bale game amaZulu adlala home uyibona hamba lo ba
ngingasho ngithi Asse City hamba ne Cape Town City and both teams to score. Because yangisho ukuthi if izinto zenzeka ngalendlela bekwenzeke ngayo last weekend if it's a true reflection of into yenzeke last weekend then ama team lawo amaqembu lawo afuneka akorelane but ke ngokwequality and amaZulu awakahlangani kahle ngizosho ngithi Cape Town City izothatha umdlalo.
Cape Town City iyawuthatha umdlalo. Alright, iyona ke bulalela lohlelo lomnandi iHit the Target podcast ngamala mina ubonga isibongo sami ngwakamdluli mfethu awuvalele izimtababa.
Hayi mfethu sibonge kakhulu ukona bekuhlelo beli right kakhulu konje bothini umbuzo wethu?
Umbuzo obuthi iMamelodi Sundowns uyayibona yini ihlala phezulu from the start because iyovalwa ihleli phezulu.
Hayi abake basitshele ke bona balalela ekhaya mengabe ukuthi umbono wakho sowuzwa ngathi uwona nesisindo ngathi uqinile sobe sesiyakukomelisa ke ngo 200 rand betting voucher waka Hollywood Bet.
Thank you so much my brother. Space mama nokuzayo.